nende devolo karanga ndabye manango kwagala balungi kwerumya yinze samanya kibiri babiti sandi kwagala mulanda mwagala nyo mu bulamu bwange mwana wabagwera omumbejja jangweno gyendi yenza kwagala batufu nebakugamba byewalenga ndininayo mukyalo mulala ekyo si kituufu bwembanga ninakye nasobya nsaba ojambulire nze mmanye ekituufu okusinga gwero sirika najeyo bazadde bokyebankola naye wadde bansi basifayo kasita mulize kwagala mukiti onzalire yakaana kalala mubere bubiri mu maka gange ekyo kyekituufu iwasi bamulamu bonabone baŋŋamba tiyekwasaanira mu maka jangweno bambi yenza kwagala munenya kusanyuka ono gwenjagala owange namulabe tulina okucyakala atani aloga bakodomite munenya kusanyuka ono gwenjagala omwana namulabye tulina okucyakala atani aloga cyakala mumunsi osaanira okucyakala oyo walumbe mubbi amaze abalungi omuntu obeera omulamu mu nsi osaanira okucyakala oyo walumbe mubbi amaze abalungi omuntu obeera omulamu mu nsi osaanira okunywamu banange osaanira okulya ku kirungi walumbe mubbi hey! Beep.